Turki.
It's legendary beats.
Mwita Wizkid cyangwa se Starboy ni wudutangiriye ikigano cyacu cy'uyu munsi nkuko bisanzwe iteka nkuko umaze kumenyera umusore wanyu Ernesto aya masamba ngeze muri studio kugira ngo mugufashe kugubwa neza kandi nkuryo hereze uwo ngo rero ni wudutangiriye indiri ni wudutangiriye ikigano cyacu cy'uyu munsi indirimbo yayise Oju Wereba iyi ndirimbo nyitura abantu bose aba basore cyangwa abakobwa yaba abapapa cyangwa abamama bahura n'ibibazo mu buzima ariko ntibacike intege bagakora batitaye kubibarushya cyangwa se kubibatesha gahunda kugira ngo ejo hazaza hazagende neza aho wavukiye aho wakuriye ntabwo ari amahitamo yawe ariko aho uzasazira naho uzapfira hazaba ari amahitamo yawe nge Ernesto turatangiye maze kubimenyera ni mirongo 94 nibice 9 cyangwa se 95 nibice 2 kuri mwebwe mu amudukurike muri mu gihugu cy'u Burundi mbanje no kubatera kamo nizere ko muryoherwa na gahunda zacu mu Rwanda basangira ngendo ni kwijana na 4 nibice 3 ukatwumva neza nta gatutsi karimo w'eshatu akadomo veo akadomo radio yacu akadomo veo nahangaho none mudukurikira rwo n'uruga rwacu ubundi ibintu bikaryoha cyangwa se umuziki tukugezaho ukakuryohera cyane Mbaramba barira harukunu fahango vingera mochanga se kwako n'umuziki mba nawo byinye cyane nkibagirwa ni wo eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com narimbivuze nabi mukanye bose ashobora kuba yanabyumvise bahida bini mwumva ndavuze ubutaha muzamenye ko banyeretse umuryango Ego turacyari kumwe ndacyari ndagenda ntangira ikiganiro cyacu ni mpamvu ndimo kukwibutsa kuri zino ndirimbo zibyinitse cyane cyane nkeka kuba waranabyinnye muri iyi weekend kugira ngo nzigusubizemo nkuko twabivuze ngo dawa ya moto ni moto umuti w'umuriro ni umuriro n'umuti w'umuziki ni umuziki ariko uyu munsi nyaboneka ntimuze kwibagirwa yuko ngufitiye ibanga cyangwa se ngufitiye akantu ndaza kugezaho ariko banza bumve hano
My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly You fit me, telling me love how you put it on Got the only key, know how to turn it on The way you never lie my ear, the only words I wanna hear
Nizere ko niba uri kumwe n'inshuti yawe wamaze kwifata akaboko ukayiyegereza ukamubwira uti itegure gato nkwere kukuntu tugiye kuzamuka
Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo
Indirimbo ni Despacito ariko iyi ngene remix ni Justin Bieber ari kumwe na Fonse ndetse n'uwo bita Daddy Yankee abantu bibuka Daddy Yankee mu myaka yashize bari bazi ko yazimye wapi abantu baririmba cyangwa se abumva ururimi rw'icyesipanyoli ndabakunda cyane. Buri mwaka baba bafite indirimbo zigafata ku isi cyangwa se ikabahiti. Ngira ngo muribuka indirimbo za I Say to Pego zaragafashe, izindi za Bailando ziraza zimera neza. None kuri uyu mwaka dufite Despacito, nimwe mu ndirimbo nzi neza ko iryohera cyane abantu bakunda kubyina.
Pero pa montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Umusore wanyu Ernesto ni mukiri kumwe. Radio yo ni Radio Ijwi rya Amerika, radio imwe rukumbi ivugira Washington DC, ikumvikana mu bice bitandukanye by'isi harimo by'umwihariko u Burundi, u Rwanda ndetse na Congo. Akarimbo kagiye gukurikiraho nako umusore w'umunyarwanda bamwita Peace, ni umusore kubwira ngo turi beza. Akaririmbo karimo imitoma kandi akarimbo karyoheye amatwi. Nyuma yaho turaza kuganira n'umwe mu bahanzi, nabikubwiye ko nzaba ngufitiye umushyitsi kuri uyu munsi, ndetse kuba dukurikira kuri Facebook. Yeah, mwaramubonye.
Turakosa tukababarirana, akabi na keza kaza tukakasangira. Nubwo iminsi yaba mibi turiyumanganya, kugira ngo hatagira uwuducisha ijisho. Nkunda uko nkunda, nakunda uko nkukunda, muri make njye nawe nkunda uko dukundana. Nkunda uko nkuhunda, nakunda uko nkukunda, mu rukundo rwanjye nawe duhora turi beza. Duhora turi beza, duhora turi beza. Tuora turi besa, yeah. Tuora turi besa, yeah. Tuora turi besa, yeah, yeah. Dusa na vivera misi yacu, yeah, yeah. Turi hariye turatandukanye, oh baby. Uri umufana wanjye, nabo umufana wawe. Turwanira n'ishyaka tugasangira intsinzi, yeah. Nkunda uko nkunda, nakunda uko nkukunda, muri make njye nawe nkunda uko dukundana. Nkunda uko nkunda, nakunda uko nkukunda.
Bamwita Peace Jolice arakubwira ati nkunda uko nkunda ndetse nkanakunda uko dukundana, ati mu rukundo rwanjye nawe duhora turi beza. Mu kanya gato cyane katarambiranye muraza kunyumva, noneho ngarukanye n'umushyitsi. Ngushimire wowe wabashe kuduha ibitekerezo kuri Facebook cyangwa se watubwiye ngo muzamumbarize ibi ngibi. Uyu munsi rero araje abisubize ntaga ducika.
Duhora turi beza, yeah. Duhora turi beza, yeah.
Kuva ko uru rukundo ntaru
uwo nguwo nuwo bita King James atangiye kubwira ati ukwiriye kumva ko urukundo nta ruba mu nge nyine. Indirimbo yayise ngo iyo unkumbuye ukora iki cyangwa se niki ukora iyo ukumbuye umuntu ukunda. Ndabizi neza ko mu mukunda, niyo mpamvu uyu munsi ari we nabazaniye cyangwa se ari we mbafitiye kugira ngo tuganire. Mu cyumweru gishize nababwiye nti nzabazanira umuntu nzi neza ko mukunze. Nuko nguko rero ni radio Ijwi rya Amerika niyo mukomeje gukurikira, yaba abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari mu bihugu bihana imbibi n'ibyo bibiri mvuze, ndetse n'abari hanze mu bindi bihugu bitandukanye batwumvira kuri internet. Ku murongo wa telefone turi kumwe na King James. King James, uratwumva neza? Umeze gute King James? Urumwe mu bahanzi nabonye abantu badukurikira ku mbuga nkoranyambaga bifuzaga cyane kuganira nawe, ndetse banabajije bimwe mu bibazo bitandukanye. Ikibazo cya mbere batangiye bibaza ngo King James muri uno mwaka w'2017 umaze kugera hagati kuko amezi atandatu deja amaze gushira, ngo uri mu biki cyangwa se uhugiye mu biki, naka ikazi uri mu bungu? King James, abakunzi bawe ahanini bagiye bagaruka ku makuru yagiye kuvugwaho mu minsi ishize. Hari amwe mu makuru yavuzwe ko King James ngo yaba agiye no gushinga urugo cyangwa se agiye kugera igihe cyo kuba wakwimariya. Ibyo nabyo bimeze bite?
Narabibonye ariko bihuha mu bantu baba batekereza ku kimwe bagahita batigira ukuri, ariko navuga ko ntabihari, nabwira abafana banjye ko ntabihari, ari bimwe abantu bakavuga ariko bigahari.
Ndimo ndagenda ncisha amaso mu bitekerezo mu bibazo abakunzi bakubajije, kuko niyo mpamvu twagutumiye kugira ngo byose byibura ngerageze kubicamo ndetse ubisubize. Hari n'abandi batubajije cyane cyane ku ndirimbo wasohoye muri uno mwaka, harimo indirimbo ngo nturare utabivuze. Hari abibaza ngo ese iriya ndirimbo ni ukuri cyangwa se ni ibintu byakubayeho, ngo kubera iki wahisemo kuyikora muri buriya buryo cyangwa se muri iriya style twakwita ko ari style yo muri Congo se cyangwa ijyanye na rumba?
Rumba nagize igitekerezo cya twakunda umuhanda bayifuza gukora ibintu bitandukanye, gushimisha abantu bo mu mpande zitandukanye. Nari maze iminsi abantu bambwira ko buriya ntibakora rumba kuko bari barigeze kumva ndirimbaho umuriro wacu hari ukuntu naririmbyemo Fedon njyana yo muri Congo, ifuza ko nakora na rumba. Naho igitekerezo cyavuye nkora rumba gutyo, ariko isitori yayo yo ni isitori isanzwe, nkuko numvaga ko hari gushaka kuba rutabivuye undi muntu akanyuza akazitanga, niba mwari babiri barakanira umuntu undi akaba yamujyana. Ibintu byanje mu gutyo gusa bitambiri inyuma ntafite ahantu bikuye njyana.
King James, hari abakunzi bawe cyane cyane bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Tanzania, nibo nabonye bagiye bibaza bati ko mu myaka yashize wagiye ugira gahunda yo gukora ibitaramo mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda, bakakubona atari ko usa nkaho wabihagaritse. Bimeze bite byo?
Navuga ko biteganya n'ubundi, nuko cyane cyane nko mu Burundi ndifuza cyane kujyayo mu gihe wenda cyangwa bagishoboka niramuka gahunda zibihundiye. Muri Tanzania wenda niho ntari nakagize, ariko urumva byose ni gahunda ngomba gushyira ku byihutirwa kugira ngo nawe ndagereho, cyane ko nanjye mbizi ko banshyigikiye ari benshi, nanjye nifuza kubona hagira nawe aririmbira tukaririmbana yishima. Navuga ko ubicyo runara nsigaje no kuvugana n'abo dukorana tukareba uburyo noneho twasanga abafana bacu.
Hari n'abagarutse ku bijyanye n'iterambere ry'umuziki by'umwihariko wo muri ako karere, wowe urabona ugeze ku ruhe rwego ugereranyije n'utundi turere tw'Afurika?
Navuga ko urimo uragenda utera imbere, ariko hakaba hari ibyo tutarabasha kugeraho bitewe yenda n'aho duherereye. Aho duherereye burya ntabwo ariho hantu hambere haza mu mitwe y'abantu y'abantu batekereje ku muziki wo muri Afurika. Benshi bahita batekereza mu majyaruguru ya Afurika, muri OS, muri za Nigeria, muri ibyo bihugu. Navuga ko ntabwo byajya kugeraho neza, ariko navuga ko ari itangiriro ry'umuziki nyafurika, kuko navuga ko nawe ukiri mutoya nta myaka myinshi umaze, nimba natwe bizagera bikatugeraho, nimba n'abandi bazaza baduza dukurikira.
Tugenda wenda tuganira tugana ku musozo w'akaganiro gato twagiranye, kuko tuzagira n'ikiganiro kirambuye wenda tuzagutumira. Hari n'abandi bakomoje ku kuba urumwe mu bahanzi binjiza amafaranga menshi mu Rwanda, ndetse baranibaza batese King James nta kandi kazi afite ku ruhande indi business akora itari umuziki gusa.
Nta kindi nkora kitari umuziki, umuziki gusa nkora. Gusa nagize amahirwe yo kubifata bitangira, ntangira mbifata nk'umwuga nakora ukanteza imbere, kuko hariho gahunda yo kwihangira umurimo no kugira ngo umuntu ategereze ku kintu yakora cyamuteza imbere. Navuga ko nabifatiranye gutyo, ntangira kubikora mbikora nk'umwuga, kugeza ubu ngubu rero ubwo bintu byiza nyine amafaranga ashobora kumbeshaho, akaba rero n'ibindi bitandukanye, kuko nabifashe nyine nk'umwuga kandi ntabishyiramo imbaraga zanjye zose.
Hari amakuru none yasohotse y'inzu y'akataraboneka yagaragaraga, bavuga ngo ni inzu nshyashya King James yujuje mu majyepfo y'u Rwanda, ndetse abandi bakanashimangira ko ngo wamaze kuyimukiramo, abandi bakavuga bati ategereje kurongora kugira ngo ayijyemo. King James, ayo makuru niyo?
Amakuru y'inzu niyo yanzuye wabonye mwanjye yimukiramo, nabyo ndirimo kuko indi nari irimo bitarankundira gakwita ndeyo mafi na saa cumi n'itanu huye Kigali, ariko hari ibyo birimo kugira ngo byose bigende neza, ndeyo ibindi bindi byo kurongora twabivuze ko ntabwo biri hafi, nzayijyamo mbere y'ibyo byose.
James, mu gusoza, hari ababyeyi bashobora gutekereza ko bitari ukuri ko umuntu ashobora kubona amafaranga yo kubaka wenda inzu nk'iyo ngiyo, cyangwa se kubaho neza akora umuziki gusa. Ndagira ngo umare impungenge ababyeyi batara mu karere batarafata umuziki nk'ikintu gishobora kubyara gishobora gutunga umuntu, cyane cyane abana babo bakababuza gukora umuziki. Gira icyo ubabwira.
Ikintu nabwira ababyeyi ni gufasha abana babo gukoresha izo mpano, ariko nanone nyine mu buryo bwo kubagira n'inama, kuko icyangombwa si ukumubuza gukora uwo muziki, ahubwo icyangombwa ni ukumubaza impamvu agiye muri uwo muziki. Aramutse abaye agiyemo nk'umwuga, umubyeyi yabimufashamo kumva ko ibyo bintu agiyemo ashobora kubikora nk'umwuga bikamugira icyo bimumarira. Ababyeyi bashobora kubyumva, niyo mpamvu rero bibaye byiza ko umuntu agera ku bintu nk'ibi ngibi kugira ngo abiri abandi bana baturugero abireke nabyo kugira ibintu bishoboka. Navuga ko ababyeyi iyo bafashije umwana gukunda icyo kintu bakakimusobanurira mbere, akamubwira ati bintu ugiyemo bimeze gutya, ariko ujye ushyira mu bwenge gutya, ujye umenya ko ari akazi ugiye gukora. Navuga ko bituma umuntu atera imbere.
Mu gusoza, King James, nka Radio Ijwi ry'Amerika turagutumiye uzaze hano muri studio kugira ngo tugirane ikiganiro kirambuye, uturirimbire kuko uyu munsi urasa nk'aho dusondetse kuko ntago turirimbe, turaganiye gusa.
Ndabyemeye nshobora kuzaza muri ibyo bice bitavuba, nibaza ko nimo gukaze nanjye ndishimira kuza tugakorana icyo kiganiro.
James, urakoze. Mu gusoza ngira ngo wenda hari ubutumwa ushobora wenda kuba wagenera abakunzi bawe bagukurikiye cyane cyane batari mu Rwanda, kuko Radio Ijwi ry'Amerika niyo radio imwe rukumbi yivugira Washington DC, ikumvikana mu bice byose by'isi.
Ikintu nabwira abafana banjye ni uko nk'uko bamaze ku mutima kandi bahora bibaza ku byo ndimo n'aho mperereye, nababwira ko nanjye mparantekereza ku byo nakora byabashimisha nk'uko maze imyaka mbikora. Nababwira ngo ndabakunda cyane kandi bagume banshyigikire, ndibaza ko ibyiza biri imbere.
Urakoze cyane King James.
Urakoze cyane namwe.
Uwo nguwo ni umuhanzi King James, niwe twe turimo kuganira. Nkeka ko abakunzi be ndetse n'ibibazo byinshi mwari mwansabye kumubabariza tayari mbikoze, ubwahasigaye niba munshimira ni muzamure icupa cyangwa se mubyine uyu muziki.
Uko nkuvugishije cyangwa nkubonye rukundo rwanjye.
Oh yes, uracyakomeje gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Uwo ngo no bita King James, kuba ari mu Burundi nk'uko bisanzwe ni 94 n'ibice 2 cyangwa se 95, 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2. Aho ngaho niho mudukurikira, naho abari mu Rwanda ni ku 104 n'ibice 3. Ubundi ukaba wanatwumva kuri Y3 akadomo radio yacu akadomo.com. turacyari kumwe n'umusore wanyu Ernesto, ariko abantu bari mu Burundi, abavukanye b'i Burundi, hey, hari umusore mparaye muri iyi minsi, ni umusore urimo kuzamuka mu gihugu cy'u Burundi ariko afite impano, nyaboneka nimumfashe tumushyigikire. Indirimbo ye banza yimbe gato.
Yeah. South Seven. Oh na na na, oh na na na.
niko bameze nibifuza ko tubana oh na 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 bagahimba magambo yo gutera kunyaga ari kubuza urukundo wa sigatuma tukumana why mama no musitari kuhija nino fise ama bufo why mama zipo gari bakifuza kunega imitego kukiruko
Yes, wongo numusore w'umurundi bamwita Prizi 36 numusore urimo kuzamuka indirimbo yayise ngo wamotema hari abantu bajye babeshyera abandi bakajya bavuga ngo kanaka ntabwo gukunda rakubeshya cyane cyane abastari nyabunika iyi story ishobora kuba story ya nyayo cyangwa se true story iyi nkuru ishobora kubaho umva
When you want, one more tema. When you want, one more tema. Gani wewe, umutima wanje wahisemo. When you want, one more tema. When you want, one more tema. Oh girl, gani wewe, umutima wanje wahisemo. Nao bikiziga, je wenzo kuberimba. Yeah yeah, twibanire. Uzira hezo naho uta mumuriro tenzo gukurikira ya ya maze
Yes, nuwo nguwo nakubwiye ngo numwe mu basore nkunze cyangwa numwe mu basore navuga barimo kuzamuka cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse ukeneye impano cyangwa se ufite impano ahubwo akaba akeneye ubufasha bwa buri wese nibuze kuri umurundi ukunda umuziki nibuze kuri umunyarwanda ukunda umuziki mwiza ndakubwiye ngo shyigikira uyu mwana bamwita Prizi 36 ni umurundi ni radio yacu VOA akadomo.com kadukurikira neza cyangwa se 94.95 nibice bibiri ku bari mu Burundi ntibagiye 104.3 mbere yuko genda nsatira ariko umusozo uwo ngo yavugaga ngo bandira imihari bakavuga ngo ibiki n'ibiki ariko banza wumva uyu nguyu nawe ukovuga uyu nguyu uwo ngo bamwita Christopher Muneza ni umusore w'umunyarwanda izi ndirimbo ndazikurikiranyije kubera ko zose zifite inkuru ze ndakomereza kimwe Prizi yavugaga ati baransebya ngo ngomba mfite amabira handa handi ngo kandi ngo ndi n'umustari ngo sinagukunda none Christopher nawe aje avuga ngo bikundira abasitari umva How come ni gute baba batakuzi no mudugudu wanyora nyuze ugashaka gukunda misi y'igihugu ngo amumenye kuri televiziyo akagari ni bari kangatura abakobwa bose bizi ko ari beza babandi bireba muri miroir cyangwa mu dirwa makavuga ati wow imana yandemye neza ntabwo ari ngombwa yuko ba miss wigiye kugira ngo we mwiza abakobwa bose abadamu bose abamama bose bashiki bacu abavandimwe bacu muri beza kandi muri abanyafrika kazi
Dikundira basitari Oje ni anyemera Dikundira basitari Oje ni anyemera
irango kuba bashye kubyumva neza igice cy'akabiri cy'icya kino kigano cyacu nyuma yo kuganira na King James nibanze ku ndirimbo zicurangishijwe gitari gusa kugira ngo mwumve uburyohe bwa gitari ibi nabyo biba biri mu biryohera abantu ndabizi neza ko muri weekend turimba nk'utu ngutu tubagwa neza Ndimo ndagenda nsatira umusozo wa mugani wanyu nimuze kumva ntakivuga muze kumenya ko Ernesto yagiye reka nge no kuri uyu musore uyu nguyu nayo mu basore barimo kuzamuka cyane mu gihugu cya Nigeria yitwa John Drilly umva gato
I'll come back for you, darling. You hold my love. You are my prize, and I'll run to the finish line. I love and I will leave you, man. And I'll go bounce your call. You'll be always on my mind. Yeah, yeah. I'll be so.
Indirimbo yitwa Wait for me ati nsezeranye yuko uzantegereza ati nubwo wenda tutari kumwe atari ko mukunzi ndabizi neza ko nzagaruka nanjye mu binsezeranye mbere yuko ngenda ko nzagaruka mukaba mukintegereje cyangwa se mukaba muzaba mukinkumbuye Turimo turagenda nyine dusatira ku musozo w'ikiganiro cyacu gusa nkwibutse yuko ngewe nari Ernesto ugeziwe nari ndimo kugufata neza ndimo kugufasha gususuruka mu bijyanye n'umuziki nzi neza ko uba watangiye weekend neza ndetse ubukeneye no kuyisoza neza hasigaye rero reka mbifurize kuryoherwa n'ibiganiro byose Radio Ijwi rya Amerika ikomeza kubategurira ubwo nyagasani n'abakidutije ubugingo kandi mukaba munankumbuye munsezeranye ko tuzaba turi kumwe tuzahura ubutaha
I don't know when I'm coming back I'll be gone for a little while But I will keep myself for me and you I'll be back for you I don't know what the future brings But I want you to be with me I could hope and pray to make you wait for me Cause I'll come back for you Hold my love. You are my prize, and I'll run to the finish line.